bila shaka nikamjibu nimepoa.
If you don't mind nikubongeshe briefly.
Sikuweza teta bali kukubali. Kusikia baby mimi nakupenda. Hakuna jambo litafanya nikulenge.
Nataka uwe my star. Nataka unipende my star. Pamoja nawe baby my star. Maisha yangu yote. Baby nataka uwe my star. Nataka unipende my star. Pamoja nawe baby my star. Maisha yangu yote.
Tia nikikukagua baby galo na nibamba. Sio makosa girl niwe na we. Sininge kwa Bruno ninge kushika grenade. Ama tuwe stronger girl to fly high. Cause my love for you cash money never buy. I'm for you. You are for me so I never regret. Just need to be the sweet girl I need. Don't you know that I breathe you? Gonna tell my mom that I found the one. And forever and ever gonna live together. Yeah, baby we gonna live together. Yeah, baby.
Baby nataka uwe my star. Nataka unipende my star. Pamoja nawe baby my star. Maisha yangu yote. Baby nataka uwe my star. Nataka unipende my star. Pamoja nawe baby my star. Maisha yangu yote.
Mimi nataka kuwa girl. Kweli nataka kuwa good girl. Siku zote kuwa good girl. Maisha yangu najaribu niwe good girl.
Nataka uwe good girl. Kweli nataka uwe good girl. Siku zote uwe good girl. Maisha yako ujaribu uwe good girl. Baby, my star, maisha yangu yote. Baby, nataka uwe my star. Nataka unipende my star. Pamoja nawe baby, my star. Maisha yangu yote.
My-